gqibelo nangesonto isho namhlanje cabanga yona imicabango yona ayike into eneyiningi nangomgqibelo nangesonto isho namhlanje